sakira be di studio tamane odo sa sakiko modo usman diko halanto kabaru ju gondi do di yud menzel la presse da bamako nu jire wonani to boggi jande to batu sappo wa fedde jokkiti tode golle kawral argengal fuddi handan bamako o batu fuddi wattunde gube ciñide kawrangal sema kanye plateforme gana kawrube honjo tobe yoga mbi kana faaba tobe adna njalta e ngaro mu en sewana non tan dabere kawrangal najjata e wi mabbe hono basiji gidaldi chaaboto tiidalaji le golle kawrangal e barkan beedu kadi hono torrobe kanye jiyadi ko be wadde bonandaji li sahal mali le ndudo lewru fu e be gondi duwi e gollide golleji mabbe li sahal fu majara wadi tumbuto hande do hono jingande laamu ja hakkundeji di nenno dendangal baale ton majike ciude nokku sankore fayarde hono to gollirde governora to di ngoni sembe kabaruji di men jogade on kikida ko hande bismillah modon e do studio tamani batu sappo bo fedde jokkiti tode kawral argengal fuddi hande nenno du fuddi do bamako do gede ciñide jokkitagol golle kawral deere deewriti tan fu de gede de fu kawri e oodo batu nenno o batu fuddi bamako wattude sema kanye plateforme pocundirali batte jogala kidal fa sema kanye fa gatcha kanye asiya ka njottondiri jontare jabbinde keddena Umar Waygal
ngal do kawtal sappo bal fedde hande jokkitade kaldal e kawral ngal yoga e halaji di fu ngaran yo wadde kudde tati joɗɗinde laamu hakkundeje ley saha leydi meɗen ndi no gueɗe ɗe fukkani rentinirde bawɗe muɗe fa gaɗa lugogol kañe tiiɗallaji goɗɗi leyi ngallure kidal nde ngal ɗo kawtal ana hani wadde wakkandi iblisaji ɗi immi hakkunde gacca kañe a CIA soɓe memidiri ley ngallure kidal nde mayɓe kewoɓe du gaɗi ley hen wattu joni o anda ka gal gaddara hono yimɓele no foti keddi ley hen ka seediɓe tokkidal to kollitiwde tew yimɓele capanɗe jiyama toon farde oɗo baasi immaɗe ɗeɗo gueɗɗiɗɓe pamrinoɓe kanno jogirade ngallure kidal kawtal kanngal wadde ɗo bomako ɗo ñalawma hannde o ɗum waɗi wakkandi iblisaji ɗi gonno hakkunde sema kañe e plateforme wattu joni o ko journaliste enɓe daari fa kalde mabɓe ko gueɗɗiɗɗe wala fu koɓe jaɓi sifade ley hen ko heewi ka suroɓe hakkunde ɓiɓɓe maliɓe kolliti wiide ana miili no miilo foti fu ɗiɗo tiɗallaji goɗɗi tokkidal to keɓene jogola nde cekkiti yontere nde kanko keɗaɗo walde nations unie ley leydi meɗen ndi o holliti wiide basiji ɗi gaɗɗi tokkidal to ana hollita wiide fa hande hono yimɓele gomɓe ley kereduji ɗi paamay no kaldal e kawral alanseri ngal worri
hono honjotoɓe yogaɓe ka mbi basiji kidal ɗi ana mbawi hono waddande golle kawral ngal tiɗalaji ɓe seeɓa hakkilo en ka mbi kana faabatoɓe aduna jalta e ngaro mumen sewona noon tan dabere deƴere nde yarata caggal ndenno yarata yesso ndenno seka dab ceblen dumbiya kanko o dunke e ande kewɗo andal du wonko haalde seeku gadigo kerɗenna Mamadou Sama Seku
min mila wiide ana hani kalfinaɓe kabaru kaldal ngal daro darde mun en dulla fe wiide kallal waɗirtake sembe kason won no ɗum wori ana hani giɗali gaɗa hen ɗum na yo golle kedde adunar ndu noon ñande min nani Alaa Diff kanko keƴaɗo hoorejo fedde on e o wiide kidal yohanno barmande kanɗo sawrede jaam jaam kano kabaruji ɗi gorri joni ni soni en gattanaɗi hakkille kidal ana jaaɓa yaltude kabaru talkuru ndu e banggue goɗɗo ɗum waddande golleji majji tiɗallaji ka min kay mi yeeyi foof ko hawni oɗo tiɗalla yo en kuncana ɗum hoore tan mi ƴewti kala tiɗallaji e golleji talkuru ndu mbawi hewde ana majji tiɗallaji joingol laamu hakkunejo wakkati joni o aɗen sefo dow tiɗallaji kiɗal ɗi ka aɗen kani ɗum wattande hakkille tiɗallaji gawoɗi ɗi foof jo sababu laamu hakkunejo o noon mine miila wiide en yettuke nokku ko kedda adunar ndu jeeyaɓe sinɓe talkuru ndu daro e darde muɗum sala pat golleji talkuru ndu wasa yaade yeeso
kala ko jiɗɗon famitade pooɗe fay dow bemal amen facebook na twitter ɗo studio tamani ley sahal mali soldat saint français ɓe barkano ɓe ɓen kamɓe wonɓe ley sahal mali eɓe gondidi e haɓude torroɓe kañum e jeeyadinkoɓe ley ñalaɗe capantati ƴaɓɓiɗe ɗe soldat sain ɓe hono paddike hono teeɗade torraji kewɗi ley laamu gawo o ɗo ɓe gondi e larwade ley cuuɗi kewɗi keɗɗena Oumar Waygalo
ngol ɗo lugugol waɗama ley ɓernde ngallure gawo nde yontere ƴaɓɓinon nde maggal pat en leydi français kolliti wiide ɓe martinama kumpo wiide won jeyadinkoɓe gonnoɓe ley nokku goto koɓe jeeyi ton koɓe nangui ɓeɗo yimɓele jawlele kurɗe dutama e juuɗe muɗen kañe kaɓorɗe e condi muɗum ɓeɗo yimɓele wakkandi ndeɓe totta maggal pat en ley leydi meɗen ndi hollitamede yoɓe cikkita wiyede ɓe gondi e jeyadinkoɓɓe ka eɓe gondi du ɗum woni yimɓele cinñiɓe kaldal e kawral ley leydi meɗen ndi caggal muɗum sa woɗɗiriki gasen ley saha leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo abeyi barato du wiama yimbe le tato nangama kabode cuudi din jiyama e juude mabbe kerol male alanzeri ton du mobile gongel kibbinangel kabordde bonde hulitaade yiyama to an suuda le njareendi mangal paden france ngombe le leedi meden dibe kolitiri ko be gonde wadde lugugol mabbe gol ko dum wadi so be cakki bonandaji kuudi le sahal leedi meden di
dennagal baade tumbutu ngadi hono kikiida ko maajara fa kedana dun jingande lamu jakkundeji di darani be di bi ana hani ko lamu ana sindinandu ko lamu ko be balle e golle maajara de fuddi nokku place sankore yaade do gollirde governora kanko arkia mohammed askia mohammed o gonde e walde de dennagal baade de wonko halde julette kulibali kerdena mamadou sama sew
lerego est holistique fondamentalement
sababuji di kay ana kewi ka ko min buri fufun tande hore hono fuf mbawe tan wallude gouvernement leydi mali o bangal jo ningol lam hakundejo sabe kabar lam hakundejo o ana jeyda e nule golleji talkur kawral sinyinaado aljendu denno hakile amen ana hani jalin di fuf ya dabare no golleji jo ingol mun yawirta sukabe ngadi majagul batte holitinde metti mabbe bangal torraji ngadaadi fewde be gawbe sukabe no dabbe fuf notige tabe wana kabar pelle politique non dental ko buri pelle chabani tati sukabe ana wonde landule mballa fewde gouvernement leydi mali di bangal golleji jo ingol lam hakundejo
à travers la mise en application des autorités de transition.
Dubi didi tagal avion Air Algérie samuno badangal gosile mali do koreji heddi be hande bi kana gonga ande e len dum latori kenya be ngadi batul to waga duguto nenno sakirabe heddi be hen be fumbi totte tewji mu en ubbadi le mali do so do wana du e do biangal mabbe nenno hono kasara kadu e micintindo wadi nyande noga e nay lewru juillet 2014 fa temdere e sappo e jeegon keddi hen malinka goto an ay le mabbe hono fu bamtare wawata hebude dole heedi jama bangal channel le mali do yo dum woni sicily cubaado hikka le yambere nyalande afrique adande 28 lewru juillet 2016 daranibe yambere de mbi yo wayde channel le ngallure mawnde mali wadani beedo subaade o do sicily yo rewbe do fu buri torrade hen ele o do golle nenna fewde e tayka muyaaji de lam ko be ndardi rewbe fu du tinno ndaro fa keba yalla kebal cena ana lato kanko madame diallo kama sakiliba kanko o secrétaire général waldende do hirnaage afrique do wonko haldi amadou adama amadou haydara kedena oumar waygalou
cette année le mali a retenu le
temps tarande mali soubi tan hikende fa jallini di fu ngatta koyde mudu e hono labal hani wadirde le leedindi arande yimbele be fa ko litenno wiide bamako yo ngallure labunde sanne nyalom hande o wana noddo wordi tuundi jan bay waddude kutteji goddi kasse fewde e robe kanye e sukabe hejoji kewdi ngara wada le dido golleji fami kokka jama hakkilaji lobbi be jeyal hono be mbayil ketta attabiyaji mabbe yalla dido tiida allah jan kebene jogalla robe be do gitit alay no kan yirwirde o e hakkilaji mabbe jati woni mi ngarami golla dido golleji le mali fu e mangal mudum mi jeyal hono yimbele be fu ngakkata ko de mudde yalla labal an wada
l'assainissement soit l'affaire de tous
golle dal sinyinama hakkunde ambassadeur leydi france le mali do kanye ministere jande dowre leydi men gol sinyigol fabaton hitane fu suka mali yade jangode le leydi france no yo jogube talkur seeda fu noddi ten licence ndu njaataton ministere o wi yo duubi didi be jangata ko wana duubi wana duubi joyi batte hono wayde janginobe wombe dow
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famato hono mobile ONG Médecins Sans Frontières darnama kenya heedi commune Talatay yo yimbe jom en kabordo du ngolli dum wonnobe magelbe poyama kalsimu en bamama e sansi kanye ledde vaccination Talatay fu nabama ONG MCF MSF darni hono tafendu golleji mudum ton heedi ton o fa wattu goddo taraw wadi hakunde kalaw e muline lelamu kay non luttondirnobe duubi hikka batteledi be deedo gure didi lelamu segalato hono jappi dewrintinal maire o kanye yimbe be gure didi der fu cuubino gal kawral yambinte ko warata fa yimbe ton daduni yimbe gure didi de fu keba faamu mudum gollebe cuudi dogotoro chapande nay sigason dokkondiri hakkilaji beete hande nobe no nyaw sayfa warde nyaw sida njogo nyawbe sira njogorte imaade mudum yo fabe be gollebe cellal sigasoto andana no di nyawuji ndabirta fawarde e no di tedorte golle arano daranade nyaw buubala fuddi kenya to segutwe imaade mum yo hokkude ledde hono sawrude bu tawraji du bu balla sukabe be lebbi tati fa warde e lebbi chapan joy e jeena fa ndeno e le ndungu o buita du maya maya mu be catholique relief hoki milioji chapan jeego e jetti sefa fa o golle jeenga li balde joy wodo kaddude di do kabaruji hande kedde hedare yewtere ma ana yeso yen tawde jangoo